This music.
The Grizzly Boo, come shit.
Right eye.
When you very very, hot tip for funga tuma kafeli.
No amakawa dama.
Habengi vakantile, semuna kanyere, tetushwa po kengile. Pombe shafeno kufuwa ya stata, kutuwa jifaisa na sinichu kukwata. Liu ni kabeza na story ya chumwela, sinichi niga ni story tela hala pera. Yashidi ya oyo lina mpelo turo, fuck up umuaskanga lefa mpozo pata.
Nanga tawala ndapa mundu tawaishiba, niga na wadez chola no jubu puba. Wana aso fiose ni utupepe kwa mkuba. Generation nakano kube shukuba guy.
Pala uka no mane selata luka. Olovana no tola po ipo itatune nuka.
Kawa 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 kawa. Bombe lo kudiala, chibombe lo kutomba. Gai temo kubomba, gai witemo kulomba. Kukula kwa utala, kukwata pa kulala. Kukwate fia kushala, padanga watalalala. No watemo atyo kupole kanishi wishi bachaba na wakalala lila menshi. Ni 2026 siku zipusanya kwa fawa wambele na muli udiyo kweshi.
Kef, havengi vakantile, semuna kanyere, tetushwa po kengile. Pombe shafeno kufuwa ya stata, kutuwa jifaisa na sinichu kukwata. Liu ni kabeza na story ya chumwela, sinichi niga ni story tela hala pera. Yashidi ya oyo lina mpelo turo, fuck up umuaskanga lefa mpozo pata.
Nanga tawala ndapa mundu tawaishiba, niga na wadez chola no jubu puba. Wana aso fiose ni utupepe kwa mkuba. Hii generation nakano kube shukuba guy.
Pala uka no mane selata luka. Olovana no tola po ipo itatune nuka.
Kawa 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 kawa.
Nika zinde kwe vatava kwa ta story. Shilanda pa muntu iyo ni poli ngi story. Shive fio chita wila ipo sele nshita. Nika na watezi ni ula ife wakita. Wile shamira hule bomfie tupala kasa. Imingwe taisala holo mafi hila kasa. Amano mapuri kupushanye ntanchko. Fia kusontana no kuyamba ipo kasko. Havengi vakantile, semuna kanyere, tetushwa po kengile. Pombe shafeno kufuwa ya stata, kutuwa jifaisa na sinichu kukwata. Liu ni kabeza na story ya chumwela, sinichi niga ni story tela hala pera. Yashidi ya oyo lina mpelo turo, fuck up umuaskanga lefa mpozo pata.
Nanga tawala ndapa mundu tawaishiba, niga na wadez chola no jubu puba. Wana aso fiose ni utupepe kwa mkuba. Hii generation nakano kube shukuba guy.
Pala uka no mane selata luka. Olovana no tola po ipo itatune nuka.
Kawa 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 kawa.
Haitie ya muno mevo itavari nkamo. Tukula ndalanda sana vo itachari nkano. Ukashari lava no bevali avaresela. Hevali achivali kwele kamo nina nevali kusha. Halaba chitwa ripita mumi pontoka. Makaya kwa lesa na panwe patu Afrika. Confidence yanji hoke ya chumwela. Binena kwa takupisha no kuwina.
Kef, havengi vakantile, semuna kanyere, tetushwa po kengile. Pombe shafeno kufuwa ya stata, kutuwa jifaisa na sinichu kukwata. Liu ni kabeza na story ya chumwela, sinichi niga ni story tela hala pera. Yashidi ya oyo lina mpelo turo, fuck up umuaskanga lefa mpozo pata.
Nanga tawala ndapa mundu tawaishiba, niga na wadez chola no jubu puba. Wana aso fiose ni utupepe kwa mkuba. Hii generation nakano kube shukuba guy.
Pala uka no mane selata luka. Olovana no tola po ipo itatune nuka.
Kawa 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 kawa.
Kesetu muna muna muna. Tobwela tome tene na pole fu.
Heyo kai patao.
Ifwe ni very very. Uzi po ufunga tu makabeli. Piki papalozi. Chombo ya lila mwema bigi shifola les. Tatu wawa wanga santa mani. Chop press na mimona mwema vyali. Tetu ndawe kumpasha fima potoro. Territory ukansanga pari beni mutoro. Tatu spenda hofa ni budgeti. Very very wemu bigi uli walasti. Tuchesha mose mane mati nteche milave. Imbamo safe sana na mburi techankalave. Big shala uti niggas pak MG. Sachmule niga binari pa jimu. Top tolo hemulo nyemo ati mwaso waitupa KMG Panka Nation Big Bashi Choice Biku Kentola Heyo kwevu Hafu nambeyo wanga pakona Very good, I see you.